This is the beginning of the series of tape recordings which accompany Chinyanja Basic Course prepared by the Foreign Service Institute. These recordings consist of dialogues, exercises, and other materials, each to be used in its own way. Instructions for use of individual parts of the course will appear in the book or on the tape. In general, however, there is one underlying principle, and that is that the student should first repeat after the tape until he is able to make the sentences correctly, and then he should try to anticipate the tape, that is to say, the sentence before the tape, and use the tape recording as a confirmation or correction of his own response. The first Chinyanja that you will hear on the tape recording is the dialogue for Unit 1. This dialogue is given first as dialogue for learning. Dialogue for learning means that each phrase is given twice on the tape, and the student will be concentrating on repeating after the tape and on improving his own pronunciation. Following dialogue for learning, the dialogue is given again as dialogue for fluency, and here it is expected that the student will try to anticipate the tape instead of repeating after it. Unit 1, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Moni Bambo. Moni Bambo. Moni Muni Bwanji. Moni Muni Bwanji. Tili Bwino Kaya Inu. Tili Bwino Kaya Inu.
Dialogue for Fluency.
Moni Bambo. Moni Muni Bwanji. Tili Bwino Kaya Inu.
Dialogue again for fluency.
Moni Bambo. Moni Muni Bwanji. Tili Bwino Kaya Inu.
Autobiographical material for learning.
Zina la nundani. Zina la nundani. Zina langa ndine fulano. Zina langa ndine fulano.
Autobiographical material for use.
Zina la nundani. Zina langa ndine.
Autobiographical material again for use.
Zina la nundani. Zina langa ndine.
This ends the recording of the material presented in Unit 1. But it's extremely important that the student not leave these words and phrases, these greetings and questions, for the classroom. Rather, he should use them at every opportunity outside of the classroom in situations where they apply. In this way, learning will be more rapid, more pleasant, and more permanent. End of Unit 1. Foreign Service Institute Chinyanja Basic Course, Unit 2, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Moni Muli Bwanji. Moni Muli Bwanji. Ndili Bwino Kaya Inu. Ndili Bwino Kaya Inu. Ife Tili Bwino Kaya Inu Anzatu. Ife Tili Bwino Kaya Inu Anzatu. Muli kupita kuti. Muli kupita kuti. Ndilikupita kulimbe. Ndilikupita kulimbe.
Dialogue for fluency.
Moni muli bwanji. Ndili bwino kaya inu. Ife ndili bwino kaya inu anzathu. Mukupita kuti? Ndikupita kulimbe.
Dialogue for fluency.
Moni muli bwanji. Ndili bwino kaya inu. Ife ndili bwino kaya inu anzathu. Mukupita kuti? Ndikupita kulimbe.
In the following exercise, you will practice the difference between one subject prefix and the other. Go through the exercise first for imitation, that is, saying the words after the tape. As soon as possible, however, try to anticipate the second sentence, that is, the sentence with the T subject prefix, ahead of the tape. And then, after the T sentence comes on the tape, repeat it after the tape, and wait for the next sentence with D.
Ndilibwino. 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 Ndilikupita kulimbe. Ndilikupita kulimbe. Ndilikupita kulimbe. Ndilikupita kulimbe. Ndikupita kulimbe. Ndikupita kulimbe.
At this point, the order of the sentences will be switched. You will hear first the sentence beginning with T. Try to say ahead of the tape the sentence that begins with D. Then after you hear the sentence that begins with D, there will be a pause for you to repeat the same sentence before you hear the next Q sentence beginning with the prefix T.
Tiribwino. Ndiribwino. Ndilikupita kulimbe. Ndilikupita kulimbe. Ndikupita kulimbe. Ndikupita kulimbe.
The purpose of the following exercises, like the purpose of most exercises in this book, is to get the student accustomed to producing groups of sentences which are somehow parallel to one another, and to produce these sentences without an English cue. Therefore, you will hear now a series of cues in the form of personal pronouns, and you are to produce an appropriate sentence to go with that cue. The purpose of this is to get you accustomed to using the subject prefixes and the pronouns for various persons and numbers.
Inu. Muli bwanji. Inu. Muli bwanji. Ife. Tili bwino. Ine. Ndili bwino. Ife. Ndili bwino. Inu. Muli bwanji. Ine. Ndili bwino. Inu. Muli bwanji.
The following exercise consists of pairs of sentences. The first sentence will be used as the cue and its companion sentence as the response. Try to anticipate the response sentence as soon as you can. Initially, of course, this will have to be done by repeating after the tape. The point of this exercise is interchanging the longer and shorter forms of a more or less present progressive tense.
ndikupita kulimbe. Ndiri kupita kulimbe. Ndikupita kulimbe. Ndiri kupita kulimbe. Ndikupita kulimbe. Ndiri kupita kulimbe. Mukupita kuti. Muri kupita kuti. Ndikupita kulimbe. Ndiri kupita kulimbe.
Now the order of cue sentences and response sentences will be switched. You will hear the longer sentence. Try to anticipate the shorter sentence and then repeat the shorter sentence after its occurrence on the tape.
Ndiri kupita kulimbe. Ndikupita kulimbe. Ndiri kupita kulimbe. Ndikupita kulimbe. Ndiri kupita kulimbe. Ndikupita kulimbe. Muri kupita kuti. Mukupita kuti.
Autobiographical material for learning.
Muchokera kuti. Muchokera kuti. Ndichokera ku America. Ndichokera ku America.
Autobiographical material for use. At this point, there will be a blank left, and you should give the name of the state that you are from.
Muchokera kuti. Ndichokera ku.
Autobiographical material again for use.
Muchokera kuti. Ndichokera ku.
Again, it's very important that this material be used outside of class in getting acquainted with your fellow class members during the next 24 hours. Otherwise, it will be very difficult for you to retain. This is the end of Unit 2. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 3, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Moni Bambo. Moni Bambo. Moni. Moni. Mwasura bwanji usana uno. Mwasura bwanji usana uno. Taswera bwino. Taswera bwino.
Dialogue for fluency.
Moni Bambo. Moni. Mwasura bwanji usana uno. Taswera bwino.
Dialogue for fluency.
Moni Bambo. Moni. Mwasura bwanji usana uno. Taswera bwino.
Autobiographical material for use. This consists of two questions with a variety of answers. First, autobiographical material for learning.
Kwanu ndikuti. Kwanu ndikuti. Kwatu ndiku Massachusetts. Kwatu ndiku Massachusetts. Munachokera kuti. Munachokera kuti. Ndine mianja. Ndine mianja. Ndine mereka. Ndine mereka. Mumalankula chiyankulo chanji. Mumalankula chiyankulo chanji. Ndimayankula Chinglezi. Ndima yankula Chinglezi. Ndima yankula Chinyanja. Ndima yankula Chinyanja. Ndima yankula Chiyao. Ndima yankula Chitumbuka. Ndima yankula Chiyao. Ndima yankula Chiyao. Ndima yankula Chitumbuka. Ndima yankula Chitumbuka. Ndima yankula Kiswahili. Ndima yankula Kiswahili. Ndima yankula Chingerezi. Ndima yankula Chingerezi. Ndima yankula Chifalansa. Ndima yankula Chifalansa.
Now this material will be given in the form of a drill in which the name of the language is given and the student is to reply with the entire sentence.
Chinyanja. Ndima yankula Chinyanja. Chiyao. Ndima yankula Chiyao. Chitumbuka. Ndima yankula Chitumbuka. Kiswahili. Ndima yankula Kiswahili. Chingerezi. Ndima yankula Chingerezi. Kifaransa. Ndima yankula Kifaransa.
Autobiographical material for use. This is a series of questions with gaps left for the answers.
Kwanu ndikuti. Kwatu ndiku. Munachokera kuti. Ndine. Muma yankula chiyankulo chanji. Ndima yankula chi.
End of Unit 3. Foreign Service Institute Chinyanja Basic Course, Unit 4, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Moni bambu. Moni bambu. Moni. Moni. Magona bwanji. Magona bwanji. Ife tagona bwino kaya inu anzatu. Ife tagona bwino kaya inu anzatu.
Dialogue for fluency.
Moni bambu. Moni. Magona bwanji. Ife tagona bwino kaya inu anzatu.
Dialogue for fluency.
Moni bambu. Moni. Magona bwanji. Ife tagona bwino kaya inu anzatu.
Exercise 1. The purpose of this exercise is to provide practice in associating the subject pronouns with a new form of the subject prefixes. This form of the subject prefix is that which is found with the a tense. The cues, therefore, will be independent pronouns, and the responses will be sentences containing the a tense.
Magona bwanji. Ife. Tagona bwino. ife tagona bwino ine ndagona bwino kuswela ndaswela bwino ife taswela bwino inu mwaswela bwanji.
Exercise 2. The purpose of this exercise is to give practice in associating with one another the two different forms of the same subject prefix used with the a tense and with the unmarked tense. One column of sentences will contain the a tense with the verb gona. The other will contain the unmarked tense with the verb pita.
Mwagona bwanji mupita kuti mwagona bwanji mupita kuti tagona bwino tipita kulimbe ndagona bwino ndipita kulimbe.
Now the same sentences again, this time using the unmarked tense as cue and the a tense as response.
Mupita kuti mwagona bwanji mupita kuti mwagona bwanji tipita kulimbe tagona bwino ndipita kulimbe ndagona bwino.
Autobiographical material for learning. This autobiographical material consists of one question and two possible answers.
Liti munafika liti liti munafika liti dzulo ndinafika dzulo kale ndinafika kale dzulo ndinafika dzulo kale ndinafika kale.
Autobiographical material for use. First the question and then the answer with a space for you to complete it.
Munafika liti? Ndinafika.
Autobiographical material again for use.
Munafika liti? Ndinafika.
End of Unit 4. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 5, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Odi. Odi. Lowani bambo. Lowani bambo. Zikomo. Zikomo. Moni bambo. Moni bambo. Moni. Moni.
Dialogue for fluency.
Odi. Lowani bambo. Zikomo. Moni bambo. Moni.
Dialogue for fluency.
Odi. Lowani bambu. Zikomo. Moni bambu. Moni.
Autobiographical material for learning.
Munafigariti. Munafigariti. Ndinafika lachitatu. Lachitatu. Ndinafika lachitatu. La mulungu. Ndinafika la mulungu. Lolemba. Ndinafika lolemba. Lachiwiri. Ndinafika lachiwiri. Lachinai. Ndinafika lachinai. Lachisanu. Ndinafika lachisanu. Loweluka. Ndinafika loweluka.
Autobiographical material for use.
Munafika liti. Ndinafika la.
Autobiographical material for use.
Munafika liti. Ndinafika la.
Here is another recording of the same material. It is presented in this second recording for two reasons. The first reason is that the days of the week are now introduced and practiced in their natural order. The second is that the student can now have the experience of hearing a quite different voice on the same material. Autobiographical material for learning.
Munafika liti. Munafika liti. Ndinafika lolemba. Ndinafika lolemba. Ndinafika lachiwiri. Ndinafika lachiwiri. Ndinafika lachitatu. Ndinafika lachitatu. Ndinafika lachinai. Ndinafika lachinai. Ndinafika lachisanu. Ndinafika lachisanu. Ndinafika loweluka. Ndinafika loweluka. Ndinafika lamulungu.
The answers to this question for fluency. Try to anticipate the sentence on the tape rather than repeating it. The days of the week will remain in their natural order.
Dinafika lolemba. Dinafika lachiwiri. Dinafika lachitatu. Ndinafika lachinai. Ndinafika lachisanu. Ndinafika loweluka. Ndinafika lamulungu.
This time the days of the week will be given in reverse order. Again, try to anticipate the sentence on the tape rather than repeating it after the tape.
Dinafika lamulungu. Dinafika loweluka. Dinafika lachisanu. Dinafika lachinai. Dinafika lachitatu. Dinafika lachiwiri. Dinafika lolemba.
End of unit 5. Foreign Service Institute Chinyanja Basic Course, Unit 6, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Odi. Odi. Loani bambu. Loani bambu. Kodi bambu pita alikuno. Kodi bambu pita alikuno. Ndinepita bambu. Ndinepita bambu. Ndinu bambu pita eti. Ndinu bambu pita eti.
Dialogue for fluency.
Odi. Loani bambu. Kodi bambo pita alikuno. Ndine pita bambo. Ndinu bambo pita eti.
Dialogue for fluency.
Odi. Loani bambo. Kodi bambo pita alikuno. Ndinepita bambu. Ndinu bambu pita eti.
Autobiographical material for learning. This will be done in the form of a substitution drill.
Liti. Munafika liti. Liti. Munafika liti. Mulungu. Ndinafika mulungu wa pita. Mulungu. Ndinafika mulungu wata. Milungu. Ndinafika milungu itatu ya pitai. Mwezi. Ndinafika mwezi wata. Miezi. Ndinafika miezi wili ya pitai.
Autobiographical material for use.
Munafika liti. Ndinafika.
Autobiographical material again for use.
Munafika liti. Ndinafika.
End of unit 6. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 7, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Ndimafuna kuyankula nanu. Ndimafuna kuyankula nanu. Lowani ndithu. Lowani ndithu. Chabwino zikomo bambo. Chabwino zikomo bambo. Moni muli bwanji bambo. Moni muli bwanji bambo. Tilibwino kaya ino anzatu. Tilibwino kaya ino anzatu. Mtendere ndithu. Mtendere ndithu.
Dialogue for fluency.
Ndimafuna kuyankula nanu. Lowani ndithu. Chabwino zikomo bambo.
Moni muli bwanji bambo. Tili bwino kaya ino anzatu. Mtendere nditu.
Dialogue for fluency.
Ndimafuna kuyankula nanu. Lowani nditu. Chabwino ziko mbambo. Moni muli bwanji bambo. Tili bwino kaya ino anzatu. Mtendere nditu.
In the following exercise and in certain other exercises, the cue is not in the form of a Chinyanja word or sentence. It is in the form of a printed English sentence. And therefore, in order to do this exercise, the student will have to have his book open, first imitating the tape and then trying to anticipate it.
Ndimafuna kuyankula nanu. Ndimafuna kuyankula naye. Amafuna kuyankula nafe.
The same sentences again.
Ndimafuna kuyankula nanu. Ndimafuna kuyankula naye. Amafuna kuyankula nafe.
Autobiographical material for learning.
Kiani. Munafika pa chiani? Chiani. Munafika pa chiani? Ndege. Ndinafika pa ndege. Njanje. Ndinafika pa njanje. Njinga. Ndinafika pa njinga. Moto. Ndinafika pa njinga ya moto. Kuyenda. Ndinayenda pansi. Basi. Ndinafika pa basi.
Autobiographical material for use.
Munafika pa chiani? Ndinafika pa.
Autobiographical material again for use.
Munafika pa chiani? Ndinafika pa.
End of unit 7. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 8, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Bambo. 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 Ine ndikupita kuzomba. Ine ndikupita kuzomba. Mukupita kuzomba? Mukupita kuzomba? Mukaita chiani kumeneko? Mukaita chiani kumeneko? Ndikukasewera kwambiri. Ndikukasewera kwambiri. Kulipate. Kulipate. Kulikuvina. Kulikuvina. Kulipwando. Kulipwando. Kuligule. Kuligule.
Dialogue for fluency.
Bambo. Bambo. Ine ndikupita kuzomba. Mukupita kuzomba? Mukachita chiani kumeneko? Ndikukasewera kwambiri. kulipate kulikuvina kulipwando kuligule.
Dialogue for fluency.
Bambo. Bambo. Ine ndi kupita kuzomba. Mukupita kuzomba. Mukachita chiyani kumeneko? Ndikukasewera kwambiri. Kulipate. Kulikuvina. Kulipwando. Kuligule.
Exercise 1. The purpose of the exercise is to give practice in the use of li and di with nouns of classes 9 and 10, and also to give practice in using pairs of sentences which differ in the presence or absence of the exclamatory particle et.
Ndi ndi nyinga zitatu. Muni ndi nyinga zitatu et. Ndi ndi nyinga zitatu. Muli ndi nyinga zitatu et. Ali ndi ndege imodzi. Ali ndi ndege imodzi et. Ndi ndi nyinga ya moto imodzi. Muli ndi nyinga ya moto imodzi et.
Exercise 2. The purpose of this exercise is to give practice in the use of high-toned ka and also to build fluency in comprehension and in associating places with appropriate activities.
Ndikupita ku nyumba kukadya pa zovala. Ndikupita ku nyumba kukadya pa zovala. Ndikupita ku nyumba kukagona. Ndikupita ku nyumba kukasamba. Ndikupita ku tauni kukagula zinthu. Ndikupita ku sukulu kukaphunzira.
Autobiographical material for learning.
Muli ndi zaka zingati? Muli ndi zaka zingati? Ndili ndi zaka 18. Ndili ndi zaka 18. Ndili ndi zaka 20. Ndili ndi zaka 20.
Autobiographical material for use.
Muli ndi zaka zingati? Ndili ndi zaka.
Autobiographical material again for use.
Muli ndi zaka zingati? Ndili ndi zaka.
End of unit 8. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 9, Basic Dialogue. Dialogue for learning.
Kwanu ndikuti bambo. Kwanu ndikuti mai. Ine kwathu ndikuzomba. Ine kwathu ndikuzomba. Kwanu ndikuzomba? Kwanu ndikuzomba? Inde bambo. Inde bambo. Nanga munabwera liti kuno ku Blantyre? 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 Ndinabwera dzulo. Ndinabwera dzulo.
Dialogue for fluency.
Kwanu ndikuti mai? Kwanu ndikuti bambo. Ine kwatu ndikuzomba. Kwanu ndikuzomba? Inde bambo. Nanga munabwera liti kuno ku Blantyre. Ndinabwera dzulo.
Dialogue for fluency.
Kwanu ndikuti mai. Kwanu ndikuti bambo. Ine kwatu ndikuzomba. Kwanu ndikuzomba? Inde bambo. Nanga munabwera liti kuno ku Blantyre. Ndinabwera dzulo.
Autobiographical material for learning.
Munabadwa liti. Munabadwa liti. Nabadwa 1940. Ndinabadwa 1940.
Autobiographical material for use.
Munabadwa liti. Ndinabadwa.
Autobiographical material again for use.
Munabadwa liti. Ndinabadwa.
End of unit 9. Foreign Service Institute Chinyanja Basic Course, Unit 10. Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Bambo. Munagula kuti nyale iyi. Bambo. Munagula kuti nyale iyi. Nyale imeneyi. Ndinayigula ku Blantyre. Nyale imeneyi ndinayigula ku Blantyre. Nyale imeneyi ndinayigula ku Blantyre. Nyale imeneyi ndinayigula ku Blantyre. Mtengo wache bwanji. Mtengo wache bwanji. Mashini atatu. Ndalama zitatu.
Dialogue for fluency.
Bambo. Munagula kuti nyale iyi. Nyale imeneyi. Ndinayigula ku Blantyre. Mtengo wache bwanji. Mashirini atatu.
Dialogue for fluency.
Bambo. Munagula kuti nyale iyi. Nyale imeneyi ndinayigula ku Blantyre. Mtengo wache bwanji. Mashirini atatu.
Exercise 1. The purpose of this exercise is to give practice in using the appropriate concordial prefixes with words that modify nouns from classes 5 through 10.
Nyale imodzi. Nyale imeneyi ndinayigula ku Blantyre. Nyale imodzi. Nyale imeneyi ndinayigula ku Blantyre. Nyale ziwili. Nyale zimenezi ndinazigula ku Blantyre. Njinga imodzi. Njinga imeneyi ndinayigula ku Blantyre. Kasuli modzi. Kasuli meneli ndinaligula ku Blantyre. Magasu awiri. Magasu amenewa ndinawagula ku Blantyre. Zira limodzi. Zila limeneli ndinali gula kublanta. Mazira awiri. Mazira amenewa ndinawa gula kublanta. Chintu jimozi. Chintu jimeneji ndinaji gula kublanta. Zintu ziwiri. Zintu zimenezi ndinazi gula kublanta. Chimanga jimozi. Chimanga jimeneji ndinaji gula kublanta. Wachi. Wachi imenei ndinai gula kublanta. Malaya. Malaya amenewa ndinawa gula kublanta. Buku. Buku limeneli ndinali gula kublanta. Chipewa. Chipewa jimeneji ndinaji gula kublanta.
The following exercise requires the student to have his book open, using the English column as cues and supplying the Nyanja column without looking at it.
Ndinagula. Ndinagula. Ndinaligula. Ndinaligula. Ndinawagula. Ndinawagula. Ndina chigula. Ndina jigula. Ndina zigula. Ndina zigula. Ndina igula. Ndina igula. Ndina zigula. Ndina zigula.
Autobiographical material for learning.
Munabadura kuti. Munabadura kuti. Kutanganyika. Ndinabadwira kutanganyika. Ku England. Ndinabadwira ku England. Ku Ulaya. Ndinabadwira ku Ulaya. Ku Mangalande. Ndinabadwira ku Mangalande.
Autobiographical material for use.
Munabadwira kuti. Ndinabadwira ku.
Autobiographical material again for use.
Munabadwira kuti. Ndinabadwira ku.
End of unit 10.